Exclusive from LoudChoose.com.
Singa kwa nitse kukuzembera poti mauwa mulungu ndo mawongolela ubwezi watu siti za soa date watu sagona anatila moshuga chikondi ndipempero ifeti kumva kukoma kupempera limozi satana agaona ekajita manyazi kuchechi limozi mulungu wakaona maonjezela shuga anatila kushuga paliwe yonineyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila poshuga paliwe yonineyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga
shuga first in the morning di era patemoni kachikondi ka bebe ifenti matike teke ndeno shuga 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 umalikora nukaduka kusiana zosa teka kulibino tapembeta tandikwile yandikile dale
anatila kushuga paliweyo ninyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila poshuga paliweyo ninyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila motishuga tagwila yo fazia mbili inkati ineyo ndikungo funa kuchuka kutuka pesa chabwino fazia maona ngati ndiyo mfana oyaloka anatila moshuga sana tile moto nchele chikondi chene chene ndicho omwe umapanga chia kuti chikondi chimatele 5
anatila poshuga paliweyo ndiniyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila poshuga paliweyo ndiniyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila poshuga paliweyo ndiniyo osana mamulishuga muchikondi chaifeyo anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga anatila moshuga